radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kala kedi do studio tamani o do sae sagi kumaade usman dikko halante kabaruji gondi do di yude maison la presse labdo mako gani kante darani do poggi jande to kabar ndenago anaka e ko hubbi hor le sal pawar de wuddu mali batte ko saatu fu laawi taccete ngukiaji ngarte kabarde bandiya ko ana e de sifa tunaji torrobe du kera ki fi dunke en famu non kuliti laawi kandi pamede won yimɓe endube bonnude radio kayra kuthiala police en kadiɓe wadde oɗo golle kano e wi hoore joƴirtel o golle bonande radio yoko haɗa hana wadde feewi premier ministre Abdoulaye Idrissa Maiga du marti kumpa ko joɗiɓe sumpi les cercle ñafugo o gondi o yiide e larme mali laaɓana wonɓe tonde fuu dabareji ɓamete fa e ndeno cop 23 du ana wonda bonne le ngalluro anma fiji leydi ardinandi ndi hokki hono yamirar puɗɗaɗe batu o laami muɗum jiiɗi ana jiiɗi rentinde leyɗe ɗe fuu fa kaɓa e waltagol wakkati yalla hono aadiji ɓamaɗi pari ɗi ana gonɗa yo ɗi goni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimil maɗo de studio tamani laawi taƴƴeteeɗi hono guykaaji gareteeɗi kaɓorɗe bandiyakude ɗo sifa masibaji torroɓe fuu keeraki hono ley wuddu fawarde saaha leydi meɗen fa waddani hono ndenagu ka wayde woodude ley mali nono wayde ndenagu o ana hollita ko laƴƴi e ley politique ku ndenagu mo laamu o ɓami o nonno fa jaalogal heɓe heedi masibaji jiyaɗinkoɓe dunke en faamu kabaruji ndenagu ka deƴƴali dow dabareji kanɗi ɓameɗe ɗi keɗɗan Oumar Waygal e Mamadou Sama Sew
wayde jaam e deƴƴere ɗum wondi e heɓude sembe le saaha leydi ndi kañele wuddu leydi ndi le ndeɗo yontere tan ko yaata yimɓele sappo keddi le leydi meɗen ndi ɗiɗo bonandaji yimɓele ɓe andaka fof ko gonani kañe gaɗi ɗum le ɓeɗo yimɓele heddiɓe dow civil e ana ley hen kañe e barmuɓe wattu jonomo golleji G5 sahel ɗi puɗɗi ley leydi meɗen ndi iɗum hollita wiide bawɗe ɗe jiyama ɗo kaaɗina dunki ande woɓɓe kolliti wiide ɗati ɗi kaani waylitede keɗe kanko Serge Daniel o yo andan ɗono kabaru jaam e deƴƴere worri komo sifi dow hen
min mila wiide wakkati jul o komin kasidini yalla golleji ɗi ne keeɓa lawol yo polisaɓe commune ngaji ɗi han kasin solosaɓe mbawɗe huntende hoore ndenagu nder tati leydi ndi fof ngala ɓuuri fof jaɗinkoɓeɓe ngala larme ɓe gana hono ni solosaɓe andaɓe ɓe an hani sifa golleji kaɓitiɓeɓe kuntene hoore kambar ɗum kalumi haala polisaɓe commune ngaji awana hono ni polisaɓe jeeɓoɓe golleji mum en nder galluje ɗe yo polisaɓe nder kiruɗiji amen gaɗoɓe immadraji nder laddiji e ko nandi muɗum jonno banggal no ɓe nodirte kay so polisaɓe ma so tawi kaɓitiɓe ɓe golleji kertaɗi kano laati fof ana hani kabaru sifa ɗati dabareji ndenagu
ƴewte
fa guɓe terroriste en ɗe keeɓa pewte wajuɓe ɗati kewɗi jaltine ley hen ñalawma hannden o woɓɓe antoon kolliti wiide ko bomboye ɗe pusata ko fa joggal heɓene ɗum ƴewte yalla hono manggal paɗe jawɓe kaani darnirede ley leydi ndi ɗum woni kanko André Bourzo komo sifi dow hen
sifa mijona woodi noon banggal kaɓitiɓe gaɗoɓe immadraji feccaɗe hakkude guɓe kewɗe mbawɓe huntande hoore heɓugol konne en ndenno ana hani sifa wolde konne en ɓe huncene hoore on taki wiide nder wattu wolde leydi alangérie de dabare laawi goɗɗi huncenama hoore yala ɓe hiisa e bomboje iraɗe ɗe ndennomi hawniki sanne taykadi wakkati joni o wiide yigare mobilaji manggal paɗe en na yaɓɓa bomboje saati jaati ɓe gondi yimɓele tedduɓe tawe fodde nden dabareji fof yaka banggal machine ngaji ittoji bomboje ɗe tama yo ɗiɗo machine ngaji woni ɗiɓe ngala mayo batte ɓe ngala miijo neldude toon yimɓele irtoɓe bomboje
fa yiganɗe armé mali kañe civil en ɓe ndene ɗati goɗɗi kani yaltinede ley hen noon kanko kuminiɗo kabaru sari e noddirtel Ibrahim Igasa Maiga o hollitiri wiide le majjo o wi wajuɓe sina laamu o tawe le nokkule keeri leydi ndi kañe e ley lefol mayorane o ngo
l'état doit occuper les
ana hani laamu o tawe nder nokkuji kantiri ɗi fof ko ɓuuri hewde jaati ne hokka misalo mayo niger ngo paliɗo hakkunde gourma yaade mutti yottade goosi fa labbe zanga ana hani ɓe puɗɗira golleji hakkille wuro ƴewtude ɗiɗo kabaruji fof laddeji ko nande mu ɗi fof mbuwe fa laaɓa hewti jaati pelle kadi adnar ndu na gondi amen hélicoptere ngaji na goodi avioji na goodi wattu golle o ɓoyri fof wala base mo wawa tan huncinede hoore so nokkuji ɗi mbuwama kabaru ndenagu majji heɓan laawol nden ko heddi gollede ko
golletee
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fayde ɓeɓe amen ande Facebook na Twitter oɗo mbawi du noddude numéro ji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fa dokkon hakkillaji moɗon hande woni yalane dido berde de Amadou Aye Sanogo kanyu ebe haifidaabe calti nyamde be wombe juude darte on serem en wada li kabaru war hore kufinaji bodeji noga e go hitan 2013 yitaabe le lugar watere padangal bamako seria hono bantinaka le lewru decembre 2016 hebali hono fuditinde battati dalla won yimbe endube bonnude radio kayra kuchaladu ka police en kadibe e wi horejo urtel o golle o hana ana hadadu banji guddante horejo urtel won ko halde samba dumbiya keddena mamadou sama seku
wa yottade wattumo kaldam e on kay bonona fuf yottina ka radio o yama be bamino aniya wadde dun ka andon wide kala ko lati aniya mabbe so bonnude ma bomde aniya bonnude dum wona fe hunde mo yude min beltaki fe o do kabaru ka hono bimmini do kabaruji di jogi midi wat jun o kay bonona fuf wada ka fewde radio o fay goto hana golanande hore mudum sariya mo fuf dun na hani tabade seraji golle radio so won mo torraji wada fewde mudum jomum nawtoro sariya fashu tama yo kabaru biltugol bas ngodda hakune mabbe hana fe jogoro kabar mudum ni en dum wona fe hunde mujunde
premier ministre Abdoulaye Idrissa Maigadu yaadi e lamun ko mawbe kene sumpili cercle nyafonko le yottagal makko ton o yidi ton e pelle larme mali nanno jo ini don hakkile jamaadu dabareji fu bamete heedi ton fa be denno nanno ngotanaabe sumpitan darti kala faabo fa deere e warta Mohamed Dofana mer sumpi wonko haddi Assitou Kanté keddana Mamadou Sama Seku
grangal premier ministre on der no kuji sumpi e nyafunke ma hewi nafa sonne wonande yimbe le de do gure sabi hulta wiide ko war denago o sembinte kanya yotagul datol leedindi nyahongul nyafunke lere nampala gumakura e nyono sabi ngol do datol fangongul cercle nyafunke o fuf na jogi nafa sonne jamarande wiltike no feewi hakillaaji mabbe mbaltike min darda mo fuf do dobranuti allahji no kuji amen di timirta wana jamarande wana kabitibe be fay goto yopaka en fuf funtana kabar mudun hore
le puddoda hala batu cop 23 leydi fiji ardinande hikande holliti ania mudun laami mudun ana jidi hon mudude kala fa kabe waltegol wakati yalla aadiji bamadi paridi ana gonda keddena Umar Waygalu
le adunaru ndu fu yimbele ujinaji gondi e tampude bangal no anaruji di ngori non kanko noddirteedo Frank Bani Marama o horejo ministre en leydi noddirteendi fijin o hollitiri wiide le majjuno o wi wajibi sina jamare nde fu daro darde muude jeereyel hono anniyaji bamadi kani tabirede fa jamare tampunde jeereyel hono hani jabirede ko yaawi fa hande wadi noddango fewde e gede societe civile en kanye yimbele lamibe dinaji e ko nande muude homo fu wada ko waawi no be kani fewtirde no wattu wondi e waylitirade hitande 2017 be kolliti widle adnar no dido tidalaji no gondi e matede le leddi mabbe ndibe no dutta fiji ndi hollitaama wede wattu joni o do non bempeje maayo geeci anandara fa bonna de do nokkule fu non dum wondi e ngabirde ton kanko gondo le fedde oni de kumni do kabaru no waylitagol wattu wori no dutta de Patricia Esponiza o hollitiw wede wattu joni jeewe tan yollo hono dido leji kani yardi yeso do e hitande 2020 ko nayiri bangal gal musaddaji didu njaltine ko yaawi dido kutteji ana gonde yottaade leydi mali ndi wala fu dunnudo wiide hitande hikkane no kabaru kammo o wori dum latiki sababu do so wayde nyamde fa harana wondi hebude sembe le leydi ndi le majjun dudu meediki wattu jono no tule njaren den gonde beedirade e cumuji kanye anaruji wattu furu
mer komin jabe o do hokki fedde haro calde mudun ko yata ujinaji temdere chapan nay sefa ngal dokkal wada ma batte ko fedde ballon black star club yari yeso ko o ndarde hono yibbe commune odu tinno njoba usuruji mu en amadou watara maire commune jobe won ko halde imrana kilu mayga keddana mumini sendebu
notre conviction c'est que en tant que maire aucun demain
yela mine maire e yo min jobirta fe hunde heddi birti caldi sabe de idun woddina sukabe e yella bondi wattu joni nokkule kumani de kambar mu kewa ka miden gondi e fide dabare yella nukule e min jogi ana mo intine fa gasa dunne yata ceggal kalisi midon darda e yibele komin joyobal be njoba usuruji yella miden kuntana hore golleji ame le nukule fu hande yo kabaru birki chaldi jango ana wawi latade kabaru chellal ceggal mu kabaru jande nukku fe hunde min jopata min daroto e dalbe
no pas de responsabilité dans le développement de notre commune
Union européenne et Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
sen garte kabaruji region ngaji meden ke ben faamo hono nyalande aduna bangal rewbe kerdu yambinama kenya kulikoro do sisili beedande rewbe kerdu kebal le nawtorade ande kesseli golleji demal den walde rewbe kerdu kulikoro do hokkama ujinaji chapande jetti sefa fa beedena ben kebal ono wuro furu le cercle kajol du heedi hebi hono ndiyam ceni dan robinaji di hono milioji temetati ngada e le mudu robinaji noga e jetti sato ndiyam mo millimetre kubu tendere e noga ndiyam mo inama ino european hokki jawdi nokku odu hurbitama kenya do ujinaji sappo e didi wonki kebata ndiyam ceni dan wadde yottagol ndungude cercle buguni seeda ne ke wombe ton be kono buytagol kebal bibbe jalo fa yalbar ana kulta hikka yo gollirde demal holli holliti tay kam mudum kenya le lam buguni o yo millimetre uji temede jitti chapande joy tobi hikka kono fabbur nono fotali ko rawando sabe yo millimetre uji ujinere chapande jeego wonno hono pikiri nyaaw mboynam du polio fuddan nyande sappo lewru novembre le cercle kat yo golle baddi nay sukabe be lewru yaade la yaade duubi nay duubi joy gonda darani bi cellal dokki kabar mum dum kenyo kadde de kabaruji kedde hedal fande yewtere ma anayas en tawde jangu